beat. My God, those moments najitonesha nikikumbuka kovu ugeuka kidonda hata mizuka inakata najikuta kama vile nimekata motoma dead and buried takuna kunisave muda na kumiswe toka January to December ma muda na kumiswe vile kichome kichanganya na yale mabusu tena samini na yako samane inauma moyo Pondoka tu kunyuma nikashuka chati Nishakaza moyo Mwisho nimeshindwa fumilia mpenzi uko wapi
Inauma, inauma, inauma Baby, inauma, inauma, inauma Baby, inauma, inauma, inauma Inauma moyo Baby, inauma, inauma, inauma Baby, inauma, inauma, inauma Baby, inauma, inauma, inauma Inauma moyo
Nikimbize naone siya zani tesa Swati usingizi siko patikani day Kira nikikachi na kufikiria we naona Oh my God Toko menda, temane nawe Sonani nawe squeezy na kesha Toko menda, temane nawe Sonani nawe squeezy na vesha Mure na kumisi wewe vile kichome kichanganya Na yale mabusu tele samini na yako samane Inauma moyo, lipondoka tu kunyuma nikashuka chati Nishakaza moyo, mwisho nimeshindwa fumilia mpenzi uko wapi
Baby inauma, inauma, inauma Baby inauma, inauma, inauma Baby inauma, inauma, inauma Inauma moyo Baby inauma, inauma, inauma Baby inauma, inauma, inauma Baby, inauma, 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 inauma.